nunulira omwana wabandi kakundi kitoko yekola ebya balungi ye nomala omutuka kugamba bandi wise man watch it now. Ebintu kati byakyuka byakyuka kati ekifaananyi ekitufu mazima kitwekweka mwekweka tuli mu kitimba ky'amasimu agatuuka oluggyayo kafiruta n'owembalabe ne zisimuka kafezi majuwa lususu lwa bebi talina mubiri yegitibodi Facebook, Snapchat, Insta temubola firuta owamapesa wumula dda ku bbali ochisanga ku mikutu wano
akanyiriro kabangi firuta
bazikyusanga sala wano
katokunyumirwa kanyiriro kwabangi
ochisanga ku mikutu wano
akanyiriro kabangi firuta
bazikyusanga sala wano
katokunyirira kwabangi
ogenda n'otunuulira omwana w'abandi nga ku tikitoko yekola ebya balungi nga n'omala omutuka kugamba bandi wata Bobby Winston lwebazifunye bakulaga silingi lwebatazifunye tebabositinga nsimbi nga n'omala omutuka kugamba bambi omwavuzi wa kufa kafesi makiwa lususu lwa bebi talina mubiri editibodi Facebook, Snapchat, Insta temubula firuta owamapesa wumula dda ku bbali okisanga ku mikutu wano
akanyiriro kabangi firuta
bazikyusanga sala wano
katokunyumirwa kanyiriro kwabangi
ochisanga ku mikutu wano
akanyiriro kabangi firuta
bazikyusanga sala wano
okunyirira kwabangi
ebintu kati byakyuka byakyuka kati ekifaananyi ekitufu mazima kitwekweka mwekweka tuli mu kitimba ky'amasimu agatuuka zino zi Samsung iPhone HTC Tecno Itel ETC kafesi makiwa lususu lwa bebi talina mubiri editibodi
mazima
Facebook, Snapchat, Insta temubola firuta owamapesa wumula dda ku bbali ochisanga ku mikutu wano
akanyiriro kabangi firuta
bazikyusanga sala wano
katokunyumirwa kanyiriro kwabangi
ochisanga ku mikutu wano
akanyiriro kabangi firuta
bazikyusanga sala wano
okunyirira kwabangi
Aludi Westiniano
kasemi okunyirira kwabangi
nekisoko ngomanaki
okunyirira kwabangi.